Yeah.
Are you awesome?
This is awesome.
Was
Kumbona issue ndogo kuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe. Wangu mbona issue ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Bora ni ku unfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow ngu follow mim, alafu si follow back, asa mana keni.
Haja ni ku unfollow.
Dipi ibonge la shape, picho na posti udaku, mixi mambo ya nini.
Bula ni ku unfollow.
Uto na posti bikini, video nusu uchi, unamonyesha nani. Picha zako za kushinda, unaposti picha zangu, wewe kwangu kama nani.
Haja ni ku unfollow.
Unaringi ya likes, nadio na machino. Caption china kumbengo za kari yako. Unajikuta webisho, oh oh oh.
Mbona
issue ndogo kuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe. Kwangu mbona issue ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Bora ni ku unfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Yani habara jezamba wa usha posti. Wako breaking news kila posti.
Na kufollow.
Replies guzi screenshoti. Ushosti ushosti wako riposti.
Na wenda kufollow.
Mwenye page zote insta uki trendy na kufollow. Kila time uko live mtu wa matukio mengi na kufollow. Unaringi ya likes na diyo na machino. Caption china kumbengo za kari yako. Unajikuta sister do. Oh oh oh.
Mbona
issue ndogo kuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe. Kwangu mbona issue ndogo kuku unfollow wewe.
Haja ni ku unfollow.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Bora ni ku unfollow.
Nasema je. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Naku follow, a free nation. Naku follow, naku follow. Follow and follow, follow and follow. Follow and follow, follow and follow.